nisikilize. Oya, oya, oya. Hey, nimekuja tuzungumze. Sema, 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 Benpo. Wanapenda nyimbo zako, ila tatizo mavazi yako. Unasahau kwamba we ni msanii.
Ninavyovaa na kuimba, wapi na wapi, midosho china kwa ni shingapi? We una sifa, mimi naimba, nenda uliza shabiki wako wapi.
Unachelewa kaka, punguza ushamba sasa. Ziki biashara, natengeneza hela, hauna mashabiki tena. By the way, natafuta msanii wa kumsaidia. Niambie video ya mwisho nani kakulipia.
Nafanya shows kila mwaka, wapi we unapata pesa? Stories zako nshazipata, unalelewa na Vanessa.
Mimfanya biashara toka long time, wala siyo mwenzako. Mashabiki mekupora ata last time, mechukua tuzo yako.
Ngoma ya kitoto haikeshi, subiri next time, na anda dozi yako. Hata hizo gari na pesa, mwembwe za bling bling. Shukuru sana ex wako Jackie.
Nakuchana, 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 nakuchana. Nakuchana, 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 nakuchana.
Nakuchana,
nakuchana, nakuchana, nakuchana, nakuchana.
Nakuchana leo hii, nakuchana leo.
Nakuchana, nakuchana, nakuchana,
nakuchana.